Ua lua debates ua maea ma ua o nei ile o ngā tatonu ala campaign. Ona leila, na maua i ele malo se isi tala e tū lei a tili eila na mau i ngā nuenga male ati inae ina ua aumaya le lipoti ale faletupe faleoleo le Reserve Bank i le si itanga ile GDP. Na saunoa le tautupe Scott Morrison, o le tala fia fia le nei i le ola ola le ati inae ma le GDP o se mea ele i tupufua ae ona o fua fuanga mamao.
It confirms the transition story, the transition that is occurring in our economy that the Prime Minister and I and the team have been speaking about for many, many months now. The transition in our economy is what is working, but it cannot be taken for granted. But these national accounts numbers demonstrate that transition taking place.
Le tautupe Scott Morrison. Ae na saunoa le suyo le tuangai I mata upu itupe Chris Bowen o le si itanga le nei. Olo o tūlei e oloa whātau atu I fafo, ai me se lava olo o whātau ina atu I seina. Ai asila sila I le loto I fale. Olo o tele ngese le olo o le atina e olo ta mau a inga, ona o le mau ala lalo o tutongi, ma le taunga tā o le tau o le soi fuanga.
This figure is driven entirely by net exports. Beneath the headline figures, we know that there's an economy struggling with falling demand and falling income growth. In these figures today, we see the 8th consecutive decline in nominal income, in other words, living standards, the most sustained decline in our history since records began.
Le suyo le tu wangai me le leiba I mata upu itupe, Chris Bowen.